sherehe Nimba dhidi ya bazu Ukaituku na sherehe Ala munu zauki Umundi kwina sherehe Nimba dhidi ya bazu Ukaituku na sherehe Happy birthday Bazu, happy birthday. Happy birthday Bazu, happy birthday. Nenda tushereke nenu ende komoka. Nenda tushereke nenu ende komoka. Nenda kudhamba na nzovi, happy birthday. Nenda kudhamba na nzovi, happy birthday.
Yeah.